You know, real life situation. Gotta stand for yourself, bruh. The situation is a lie. Yeah, ain't even dad. What's good?
Try on the big box.
Let's go. Nesengade na pweda na mvela phone call. Ni music imu matu ini uza let's go. Osalemela pakati fakamo effort. Uli na talent elo idi pena limit kuzilanga na mumira. Man in the mirror nga tichite anakwanisa. Nane ninga kwanise. Nifuzi pili famo theni nochusa pofia. Ona ndiwe mwamuna kosa ivo mela feria. You got the buzz, once everybody pants. Opportunity kapwela voice wapasa chance. Do what you do. Chosa puma one, tika kutuma kufyalo ukankale munga nzunzu temptation ikapwera. Wamakana gigo nkala na vi confidence munga we alemba sugo. One time ni yaba java guy. Two time tizicha multiply.
Ati sembe, nene mwana mungono. Na pesa si mveka noti ivi vanko mungo they say.
Mwana wea gona mu street. Wea ziva chape soti ya karibo diapo sweet. Ni ya uja muzimai wene vana taba. Kumusi ya pampepo achai wana kazuba. Ni ya uja sister wene vana pasa mimba. Gai wake ama kolewa achoma muvirimba. Sazivo leta fred aziva chape simba. Yose akakolewa madamu wa matimba. Ni ya uja gai wea funa job. Haesa kupushinga inasira kale hope. Hapeze kaeka kairi wa museka bagai. Kupaya ko stress macha yako vikali but voice mumatu ini uza viliche. Chichete kelo number one uiza nkala che.
One time ni yaba java guy. Two time tizicha multiply.
Ati sembe, nze mwana mungono. Na pesa si mveka noti ivi vanko mno they say.
Mwana mungono.